Radyo Özgürlük Amerika. Radyo Özgürlük Amerika vugiri Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 nibice bitatu kuri Facebook, Twitter, YouTube na Instagram muradukurikira kuri @ radio yacu naho kuri @ radio yacu voa.com ni kuri site yacu musangaho ibiganiro byacu byose. Washington DC muri studio Karindwi Chang ari ku buhanga bw'ibyuma Jedone Cyubahiro niwe ugiye kumfasha kubagezaho ya majwi na za telefone zanyu. Naho je mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ndi hano Kampala Uganda.
Jende mkitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri mwene ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 rero ni ikiganiro muri sanga nkuko mumaze kubyumva muri iyo ndanga kiganiro. Uyu munsi rero mukagira muti tubahishe iki. Imibare itangwa n'umuryango mpuzamahanga wita ku kurwanya inzara Action Aid Against Hunger yerekana ko abantu barenga miliyoni 810 bafite ikibazo cy'inzara. Mu isuzuma mikorere y'intego z'iterambere z'ikinyagihumbi abakuru b'ibihugu hirya no hino ku isi basanze intego ya 8 yo kurandura inzara n'ubukene bukabije yarabashije kugabanya urugero rw'abatabona ibiribwa bihagije kuva kuri 15 ku ijana kugera ku 8.9 ku ijana. Basanze abana bagwingira kubera imirire mibi baravuye kuri 33 ku ijana bagera kuri 21.9 ku ijana mu mwaka w'2019. Uko kugabanuka ariko kutarangije ikibazo burundu niko kwatumye bongera gushyiraho intego nshya zigamije iterambere rirambye, maze mu ngingo ya kabiri y'izo ntego bashyiraho ingingo yo kurangiza ikibazo cy'inzara, kwihaza mu biribwa, guteza imbere imirire myiza n'ubuhinzi bworozi buhamye. Ibyo bikaba byaramaze kugerwaho ku gice kimwe ariko bakavuga bati tuzabe twabigezeho burundu mu mwaka w'2030, ni ukuvuga mu myaka 8 kuva ubu ngubu. Isi igeze he yubahiriza intego? Hamwe bimeze neza, ahandi ziracyaruma bavumvu, inzara iravuza ubuhuha, intambara, amapfa, imihindagurikire y'ikirere n'ibindi biri mu ngingo nyamukuru zituma kwihaza mu biribwa bamwe bakomeje kubyumva bugani. Gusa ahanini ku mugabane wa Afurika uretse ikibazo cy'intambara n'imvururu z'urudaca zituma abantu bahorana karago ku mutwe, ubutaka busharira cyangwa ibura ry'imvura biza ku mwanya wa mbere mu gutera iki kibazo. Gushakira umuti urambye iki kibazo cy'amapfa n'umwuma ku butaka buhingwa byatumye umunyarwanda Eric Karinganire agira inyota yo gushaka uko yakwiga uburyo bworoshye bwo gufasha abahinzi bahura n'ikibazo cy'ibura ry'imvura kubona uko bagira imyaka yabo bakayuhira bakayisarura, bityo bakarwana n'icyo kibazo bagashobora guhinga igihe bashakiye kandi bakeza. Umushinga yize ni uwo kuhira imyaka akoresheje ikoranabuhanga rya telefoni zigendanwa akoresheje amazi ava mu kuzimu. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twamubatumiriye ngo adusangize iby'iryo koranabuhanga, ibyo amaze kugeraho n'imigambi afite, namwe mushobore kumubaza ibibazo mwaba mufite kuri iryo koranabuhanga. Bwana Eric Karinganire, ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze, nanjye ndabumva kandi murakoze kunyakira ku Ijwi rya Amerika.
Ye urakoze kutubonera umwanya wo gusangiza abanywanyi b'ijwi rya Amerika rero ku byo umaze kugeraho no kumiterere y'iryo koranabuhanga. Nari maze kuvuga nti inyota yo gushakira ikibazo cy'amapfa cyangwa se ubutaka bwumye umuti kugira ngo abahinzi bashobore guhinga beze bihaze mu biribwa niyo yatumye winjira mu burubwo bushakashatsi, ariko ntabwo nabivuye imuzi. Sa nkusubira inyuma gato utubwire imvano yabyo mu magambo make, nuko uze no kubonera aho dusangize iby'iryo koranabuhanga.
Ubundi urenze aho ikigana tutashingamba zo kugira ngo twongere umusaruro w'ubuhinzi twashiduka nta n'abantu tugitunga. Niyo mpamvu rero by'umwihariko ninjiye mu bushakashatsi cyangwa mu bumenyi bwo kumenya uburyo abantu bakongera umusaruro w'ubuhinzi, ariko dukoresheje umutungo kamere utandukanye. Ibintu rero bigitangira ndetse mu matwi y'abantu benshi benshi ntibakurikiza nk'uko umuntu akoresha amazi yo mu butaka wayarirwa, ariko ubundi arahari. Hanyuma rero ndabizeye nk'ikiganiro ngenda umuyobozi wa kampani Kagera GPC Limited ikaba ikora gahunda yo kuba dukoresheje amazi yo mu butaka tukanakoresha smartphone. Hanyuma smartphone ntere yenda kuri smartphone indirimbo ifite ifite ko nko mu Rwanda hari gahunda ya Connect Rwanda, aho buri rugo rugomba kugira smartphone. Rero twinjiye kuri gahunda ya smartphone ireze ni urugo rugira smartphone ariko runayigire ikundi. Niyo mpamvu rero twashyizeho gahunda yo kuhira dukoresheje amazi yo mu butaka.
Sadero noneho tukiraho ngaho abantu barumva ko ari ukuhira ukoresheje telefone ukoresheje amazi yo munsi y'ubutaka, ariko bigenda bite? Ibyo bintu ko nta mahuriro bifite, ubihuza ute? Telefone ijya kuvoma mu kuzima ite? Nk'umuntu uteze amatwi ikiganiro muri sanga wabasha kubimunyuriramo muri make?
Mbere na mbere kubakiriya dufite kuko ni ugukwirakwiza amazi yo munsi y'ubutaka, ariko byo kuhira bakoresheje smartphone. Mbere na mbere dufitanye amasezerano n'uruganda rwa wenda mpereye ku mukiriya wacu kugira ngo tumubone n'uburyo abona ayo mazi n'uburyo yuhira akoresheje telefone. Dufitanye amasezerano n'uruganda rwa marafone mu Rwanda, nabo bizwi nk'ibigo by'inganda bya telefone bikorerwa mu Rwanda. Hanyuma rero icyo tumarira umukiriya wacu tuyahubwira aho amazi kuva ngo mu buryo wenda muri tekinike aricyo bita wotatepo, amazi ari munsi y'ubutaka ubundi mu Rwanda mu ntara y'iburasirazuba ari kuri metero zingahe? Kuva ngo barayapima ari kuri metero 91 kugera kuri 47. Amazi make ari ku ijana na 91, metero nkeya inini ku ijana na 47, zishobora kwiyongera cyangwa zikagabanyuka.
Iz'ubujyakuzimu
zishobora kwiyongera kuwenda nta hantu nka za Bugesera cyangwa Nyagatare usanga zigera kuri 200 n'izindi, ariko ari naho zigera munsi ya 97. Kuvuga ngo turamupimira amazi dupimira abahinzi kuko ntabwo dukorera umuntu umwe, dukorera gurupe nini y'abantu. Kuvuga ngo abahinzi bibumbiye hamwe nko muri gahunda ya consultation ono twamara gupima amazi tukayacukura tugashyiramo pompe, noneho tugahuza pompe y'amazi na application yo kuhira dufite.
None iyo mupima
ya telefoni ikoreshwa kuguhi kuvuga ngo rero icyo telefoni mumarira ni komande y'amazi ashobora kuhira atari mu murima.
Ni ukuvuga rero mwebwe ibyo gupima
yigire mu yindi afite ziwe, yigire mu byo akora byose, ariko agakoresha ya smartphone irimo ya application akuhira.
Ni ukuvuga rero niba mbyumva neza ni nk'imishinga ibiri yafatiye hamwe umushinga wo gupima amazi ari mu kuzimu no kuyazamura akagera mu murima w'umuhinzi no gushyiraho ako kuma gashobora gukoreshwa na telekomande iri kuri telefone
nagari mishingi bidu mushinga umwe ahubwo ugabanyijemo ibice bigera muri bitatu icya mbere no gupima amazi icya kabiri no gucukura amazi icya gatatu no guhuza amazi na smartphone
noneho rero ukagira uti umuhinzi ashobora kuba yiruhukiye ari mu nzu iwe cyangwa ari ku mafunguro akibuka ko imyaka ikeneye akavura agahita akora kuri telefoni ubwo kakaba karabaye amazi agatangira kumena
cyane rwose niyo yaba ari no mu kindi gihugu apfa kuba yakumira niyo yaba ari mu biro mbese aho uri hose urugira bitewe n'uko ubu urugero rutoya ku bufatanye n'aba na Uganda dukorana bayita smart water valve iyo hari ikosa ritoya akagiraho amaherere ava mu tubaha kode bakareba ko nanaho ya smart water valve ifite ikibazo runaka mu isotore gusa bivuze ngo ni uburyo bwo korohereza abahinzi kugira bakoresheje smartphone ariko wenda ngarutse mu kiganiro gishinga kugira ngo bavuge neza batumva ko ese umuhinzi arihe iki umuhinzi asabwa iki uruhare rwa kampani yacu rusabwa iki uruhare rwa leta rusabwa iki mu ruhare rwacu hari igikorwa cyo gutanga smartphone yacu igurwa ibihumbi 76 hanyuma uruhare rwa nanone rwacu ni ugupima amazi ni ugucukura amazi iyo umuhinzi yaguze smartphone ya gurupe nyine z'abantu bibumbiye hamwe dupima amazi ku buntu tugacukura amazi hanyuma tukazamura amazi tukayageza ku mirima urundi ruhare rw'umuhinzi ni uko agura smartphone akagura ikigega aha ngaha iyo mvuze ngo ikigega gihuza abantu 30 ikigega
tukiraho ku ruhare rwanyu uvuze icyo cyo kuzamura amazi binyibutsa ko kugira ngo amazi ave mu kuzimu bisaba kuyazamura ukoresheje ipombo cyangwa se icyuma nyine kiyazamura icyo gihe nimwe mubikora mukoresha umuriro wanyu mufite ikoranabuhanga ryanyu cyangwa bireba umuhinzi abikora ate
mu kuzamura amazi twapimye munsi y'ubutaka dushobora gutanga wenda ari kuri 100 ugiye munsi y'ubutaka dufite track mountain driving machine ni ukuvuga ngo ni imashini icukura amazi ifite ubushobozi bwo kugeza kuri 500 ubwo rero tuzamura amazi icyo gihe tugashyiramo n'amapombe tugasanga mbese ku buryo amazi aba ahagije kuri aho izi niba nagushubije
ava mu kuzima te kugira ngo azamuke ave mu kuzimu agere imusozi
mbere na mbere tubanza kuyacukura iyo tumaze kuyacukura twoherezamo amatiyo hanyuma nyuma y'amatiyo tukoherezaho pompe hari pompe ziyazamura zibigenewe za pompe
ziyazigenewe zikoreshwa n'umuriro zikoreshwa na yego bakishyurwa nande
wenda nta kayo y'amasora ntabwo turayigeraho wenda ngo tugere ahantu hatari umuriro w'amashanyarazi ariko iyo hatari umuriro w'amashanyarazi bakoresha sora
ubwo byishyurwa nande ni umuhinzi ubyishyurira cyangwa mu byo mukora nabyo mu
ibyo ni ibyacu ibyo biratureba umuhinzi aba yaguze smartphone gusa
noneho ariya mazi yivira mu kuzimu muri gukoresha pompe byose murabimuhereza
ibyo ngibyo nibyo biri kuri kabine yacu biri kuri kabine principale kuko iba rimwe yuhirira ibigega 10 kandi ikigega kimwe kigahuza abantu 30 ubwo ni ubwambere iba rimwe yuhirira abantu 300 ariko ku muntu utarengeje ubutaka buri munsi ya hektari ubango buhira kuri hektari 300 ugeranyije ku butaka bw'inahangara iwacu akenshi wenda karimo nko mu mafamu usanga amazi ku bantu 300 babamira kuri hektari nibura nka 300 y'urugero rutoya
Ubwana
amazi ashobora kuba makeye kubera ko imashinari yacu
komeza ndakumva
kubera ko imashinari yacu ubundi dutegetse ko buri metero 500 agomba kugirira isapotinga ya yandi ngo gucukura yaba gushyirwamo ijuru hari amafaranga ava kuri hariya nyamasezerano na marafone ibango y'amafaranga agaruka mu buryo bwo gusapota nta muturage uri hasi hariya kugira ngo azamure amazi tunayaterenge tunayashyire no mu mirima yabo icyo umuhinzi asabwa ni ibintu bitatu icya mbere ni ukugura smartphone icya kabiri ni ukugura cya kigega na kugeza inyuza abantu 30 ikigega rero nacyo icyo kimaze ni ibintu bibiri icya mbere ni konteri yacu twese tureberaho ba bantu se ba bantu 30 bahujwe na ya smart water valve ya indi ituma amazi agenda cyangwa agira gute ahagarara cyangwa ajya mu mirimo ikindi ni ukurebera ubuziranenge bw'amazi cya kigega niho barebera bwa buziranenge bw'amazi cyangwa amazi ashobora kuzamuka ari nk'umunyu ese uyu munyu bawukuramo bakuramo mu cya kigega ikigega nicyo kimaze ubundi amazi yakabaye yinjira mu mirima gifite ariko agomba kujyaho cya kigega aho pompe ivana kuri kabine ikohereza mu kigega amazi akaruhukiramo hanyuma bakareba bwa buziranenge bw'amazi kugira ngo abashe kujya hehe mu mirima atagenda afite umunyu ikindi barebere kuri ya smart water valve ya smart water valve icyo nanone imaze yorohereza umuhinzi mu kuhira ashobora kuhira ibyari navuga ko ashobora kuhira atari mu murima cyangwa akuhira ari ku murima ikindi ni ukureba ingano y'amazi yakoresheje ku munsi mu cyumweru mu kwezi cyangwa ku mwaka ikamuha uburyo amazi yayakoresheje mu gihe kingana n'igihe yifuza gukarikira amazi akoresha mu kuhira
radiyo ya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro ntimurisanga mutumirwa ni bwana Eric Karinganire turaganira ku bijyanye no kuhira imyaka dukoresheje amazi iyo mu kuzimu bwana Karinganire rero iki kiganiro nk'uko nabikubwiye tugitegura ntabwo ari cyanjye nawe twenyine hari abandi turi buze guha umwanya ku murongo wa telefone hari Daniel Nkunzimana na Egide Nkuringoma reka unyemerere turakomeza udusobanuro by'iyo tekinoloji nyuma ariko nyemerera twakire Daniel Nkunzimana ku murongo wa telefone ikaze mu kiganiro muri sanga
mahoro cyane
amahoro Daniel uherereye he
ego mama nirenga mu majyepfo y'igihugu cy'u Burundi ku murwa mukuru w'intara ya Makanga
ye urakaza neza rero mu kiganiro muri sanga ni ikibazo washaka kubaza cyangwa washaka gutanga igitekerezo kuri kino kiganiro
sita kabazo kamwe nagoma mbabwiye umuhanga ku ifoto ngaha muri make ntibiri gucamo neza sinabyumvise igihe asiguye ariko ku ifoto ngaha turabona ko afite telefone ngendanwa nk'igisanzwe nagira na mubabye yuko iyo aho ka apurikasiyo bakoresha mu kuduza ayo mazi koba kari mu matelefone yose anyara kugurira ko n'akabazo ka mbere akandi kabazo nagomba kumubaza yuko ubu buhinga hariho urubuga ngo rukaramumetwa butanzeho kugira ngo natwe twirahurire twivomere ubuhinga tuzoye tumukoresha na nyabujya mu ntego ni ubuhinga kandi bwora bwiza bugabanya n'uburyo kandi bukaguza n'umusaruro mu burimi ni utwo tubazo twanzugira ko
ye bwana Karinganire rero Daniel Nkunzimana ati ese ako ka apurikasiyo kaba mu matelefone yose nakongera ngo ibibazo wabyumvaga ariko utaramusubiza nyemerera twakire na Egide Nkuringoma kugira ngo ibibazo byabo bambwiye ku buhanga bw'ibyuma ko Egide yavuye ku murongo reka nkureke ukomeze usumize Daniel Nkunzimana Rugana karinganire uranyumva
ndakumva ariko ikibazo cya kabiri ntabwo nacyumvise
Daniel ikibazo cya kabiri cyawe kimusubiriremo
ikibazo cya kabiri
yego
ikibazo cya kabiri nabajije ko yo turangira urubuga dushobora gukura ko dushobora kurahura ko ubwo buhinga nimba hari page yiwe cyane hariho kuri page interine nshobora kurahura ubwo buhinga turaye nako teko twobyifashisha na nyabujya mbona ari ubuhinga burashe kandi tuzana umusaruro mu burimyi bwacu
uramwumvise noneho bwana karinganire Daniel guma ku murongo gusubize kubera ko ndabizi aho mu Burundi mushobora kuba mufite ikibazo cyo kudukurikira kuri radio sa no gumaho noneho abanza gusubiza ikibazo cyawe
ikibazo cya mbere ni application isanzwe iba kuri Google Play Store nta kibazo wajya na ubiginga
ikitwa gute
ariko nta kinakumarira idahujwe na ya smart water valve na kubwiye twebwe tuba dufite tunatanga na kode ya irrigation kuko hatigena na kode ya irrigation iyo application rwose nta kibazo irahari kandi kuyida n'ubinga biroroshye hanyuma urubuga wenda urubuga icyo nababwira nuko ubungubu bigiye gutangira kujyaho urubuga rwacu rwa kampani twari twari tutarabitangira kubishyiraho ariko mu yandi magambo uramutse ushaka nimero yacu ni prince 250 karindwi iminani ibiri gatandatu karindwi icyenda rimwe icyenda kane iyo ni nimero yanjye ya telefone wanyandikira kuri WhatsApp rwose tukavugana informasiyo yose ushaka ukayibona kuko nta kwihanga ibintu ubwenge bugomba kujya mu bandi bose bakanabimenya ndetse tukanasheyaringa n'amakuru cyane cyane ko tunateganya no kuza gukorera i Burundi muramutse mutwemereye muduhaye karibu tuditayari rwose kuza guhera mu kwezi kwa mbere ndumva nta musubizi nyakubahwa
Daniel rero urumvise ibisubizo by'ibibazo byawe
ego nabyumvise nambye Facebook na musara ko no musara kuko tunajya karigana Eric
yaguhaye nimero wowe muhamagara uraza kumuhamagara ubwo tutari ku ijwi rya Amerika ubundi mu birangize kandi wumvise ko mu Burundi mushonje muhishiwe reka tugaruke mu Rwanda twakire tuyishime Bosco
mwiriwe
tuyishime
ndi mu karere gatsibo murenge wa gatsibo
yego
bo hari ikintu nagize kuri Eric halo
komeza turakumva
nabonye na sisitemu ari gukoresha mu buryo bwo kuhira akoresheje telefoni ndetse no kuntu afata amazi yo hasi ndavuga mise nta kuntu wenda kuko umuntu agenda asaza yakora biriya bintu nta atabigisha abandi bantu mu karere ka Gatsibo wenda tukazaza ukuntu twazahura n'urubyiruko wenda tukigurira umushinga wiwe kuko hari ikibazo cy'iki gihe cyo guhana mu kigihe imvura imyaka yose ipfuye itabonye imvura so natwe akadufasha cyari cyifuzo ku ruhande rwe yaza kutubwira nimba byazashoboka tukazaza ukuntu twazashaka buryo ki wenda ndetse twakwikora turi umudugudu umwe akabitwigisha wenda natwe bakaza kutureberaho
wabyumvise bwana Karengane
nabyumvise
ariko nabonye ukiri umusore ubanza utarasaza
reka weka kusubize Gatsibo dufitanye amasezerano n'imikorere n'imikoranire ko tugiye gutangira kuhakorera nk'igice cya Nyagihanga na Ngarama umurenge wa Muhura umurenge wa Gitoki umurenge wa Bimbogo n'umurenge wa Remera niyo mirenge tugiye gutangiriramo hanyuma rero kubigisha rwose nta kibazo kirimo nta nubwo binakoye icya mbere ni uko ari ubushake ushake burya ushake n'ubushobozi bigize gute buraza wenda ahangaha ndaza kuhasoreza nyuma rekomandatiyo kugira ngo uruhare rw'umuyobozi n'ubuyobozi ubundi iyo habayeho imyumvire myiza ibintu byose birashoboka wenda kuri uyu wa gatandatu tuzataha ku mugaragaro tuzakora lonshi mu karere ka Rwamagana ku murenge wa Karenge niho tuzaterekanira abayobozi bazadutsinda abayobozi bazaza barebe ndetse koko byazitse ukuri numva rero nawe aramutse ashoboye afite n'ubushake yazaza ku wa gatandatu tuzabitaha I Karenge rwose kugira ngo nyuma y'umuganda abayobozi bazaza bataha ibyo bintu neza babone noneho babone ko byazitse ari ukuri
Tuyishimi rero urabyumvise ko uhakuye ubutumire. Tuyishimi uranyumva?
Ndakumva cyane.
Baragutumiye none uzajyayo.
Kwa gatatu ngiye kubipanga rwose kuva n'abandi ni hafi cyane kuko ngiye nshaka kumenya ibyo bintu uko bikora gute mbere iyo ronshi ukuntu nzaba. Noneho hari imirenge ambwiye yajyanye n'umurenge ndimo. Bizamfasha icyo gihe naza guhugura cyangwa se kwigisha ko nanjye nzaba mfite honosi yo kurusha abataragiye kureba uko bimeze isamburakoze cyane ndetse buriya nanjye ndaza kumusaba nomero yiwe
yayitanze ariko sinzi niba utari wakurikiye maze nanjye nayifashe mu mutwe reka tumureke ayikwihere kuko ari ku murongo
zero karindwi iminani ibiri
yego
gatandatu karindwi icyenda rimwe icyenda kane ku muntu uba mu Rwanda ariko kuba hanze ashyiraho guteranya magana abiri mirongo itanu
ngira ngo wabyumvise tuyishime urakoze cyane kuri icyo kibazo ubajije kandi tukwifurije kuziga ugakurikira neza
ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye
Combo Taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Rola
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira I Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi turacyari mu kiganiro muri sanga umutumirwa wacu ni Bwana Eric Karinganire ni umushakashatsi wize uburyo bwo kuhira imyaka akoresheje ikoranabuhanga rya telefone n'amazi yo munsi y'ubutaka ese ubundi Bwana Karinganire ibyo bintu ibintu watekereje urabivumbura ni ubuhanga busanzweho wabirahuye ute wabirahuye hehe
ndakanyoni katagurutse nikamenye iyo bweze ni ubuhanga wenda mu buryo bavuga ko umuntu wese ari umuhanga igisabwa ni umukunzi kugira ngo ubwenge bugaragare nashoboye kubyiga mu Bushinwa
buriya se ubimbwira rero yewe natekereje ntariko buriya ko amazi ava munsi y'ubutaka n'ubundi yari afite umwanya arimo gukomeza gukura amazi munsi y'ubutaka wenda adafite uburyo hari uburyo amazi asubiramo hari ingaruka bishobora gutera ku buryo mwabitekerejeho mubyiga neza ku buryo icyo gikorwa ubwacyo gikozwe ku rugero runini hirya no hino ku isi bidashobora kugira ingaruka nk'izi tubona z'imihindagurikire y'ibihe
nta ngaruka y'imihindagurikire y'ikirere kubera ko icya mbere n'ubundi y'amazi asubira mu butaka twayakuye mu butaka n'ubundi agiye kuhira imyaka asubira mu butaka ni nk'ay'amazi y'imvura Icyakabiri ubundi wenda ugereranyije nko mu gihugu cyacu ari u Rwanda rw'imisozi igihumbi niko bavuga ariko ubundi tugizwe n'imisozi rero ahantu h'imisozi miremire ya masoko ajya mu kibaya ajya hehe nta nihaturuka ubundi ahantu wenda wavuga ko wavuga wangiza ibidukikije naho y'amaso uyakura wenda mu bishanga cyangwa mu migezi icyo gihe ubwo mu kiyaga ubwo mu migezi ariko ayacu biratandukanye ni ukuvuga ngo tuyavoma mu misozi n'ubundi ni amazi urabizi wenda ngira ngo nko mu majyaruguru hari igihe ujya wumva imanga imanga ikariduya umusozi niyo nayo mazi ubundi yabaye menshi agira ikibazo akarikura umusozi nibwo ugahirima ku bantu cyangwa ukangiza ibikorwa remezo rero mu buryo bwoko twebwe tuyakoresha ubundi ibyiza ntitwayakoresha tunumvira nko mu bindi bihugu yakoreshwa kugira ngo mazi mutembera mu bihugu byuhira nayo ni uburyo busanzwe bukoreshwa ariko icyo basiga yiyongeraho ari agacya nuko twebwe tuyakoresha na telefoni
ngeni nzabona impaye Emmanuel
ni igitekerezo ni ikibazo
nagira ngo umugabo namwumvise numvise afite poroje nziza
yego yego
ngo igitekerezo nagira ngo abe yaduha kontakiti z'ukuntu umuntu iyo poroje yakwira mu gihugu hose kuko ni poroje nziza kuko uri kureba nk'uko amaze kubisobanura ndabyumvise none kano kanya uri kubivuga nk'uko abitubwiye mu Rwanda kuko hari imisozi miremire kandi mugana ibyo kuzaba kubona amazi mu buhinzi biragorana rero tuje muri iki gikorwa yumvise numvise ari nziza yaduha kontakiti z'ukuntu iyo poroje yamanuwe adusigira mu gihugu hose kugira ngo twese ibashe kutugeraho
Bwana Karinganire uko mbyumva rero uraza kuva ahangaha usarajwe no gutanga nimero ariko ubundi hari urubuga mufite ruriho ibyo bikorwa byanyu abantu bashobora kujyaho bakabona amakuru ku buryo bwimbitse wenda n'izo nimero bakaba bazibona cyangwa se n'amashusho y'ibikorwa mukora ku buryo abantu rwose bashobora kubashakiraho bakababona
ubundi imbere na mbere tutari twakora ronji twari twirinze kugira ibyo dusohora wenda cy'amakuru arambuye kugira abantu bose batubone babone ko bya bintu ari ukuri twagira ngo abantu abayobozi abandi babitange twari poroje nshyashya kugira ngo n'imyumvire y'abantu kugira ngo uhindure ibitekerezo byabo bafite ni byiza ko abantu bakoresha amazi yo mu butaka n'umutungo kamere basanzwe bafite mu bihe nyuma yo kuwa gatandatu ibikorwa byacu byose bizaba kuri uru rubuga
kuri site yacu y'Akagera kuwa mbere
tuzatangira kutubona n'ibikorwa byacu wabyumvise rero
komeza
mundara mukoresha nimero ya telefone nk'uko twayibahaye ariko guhera kuwa mbere muzajya mutangira gusoma ndetse n'ibikorwa byacu nibona ijana ku ijana
Emmanuel rero urabyumvise ubungubu ku ijwi rya Amerika badusogongeje mu by'ukuri naho agaseke karacyapfundikiye ariko kuwa gatandatu karaza gupfundurwa iyo website iraza kujya ahagaragara imbuga nkoranyambaga ushobora kubasangaho byose bizatangazwa kuri uyu wa gatandatu igihe bazaba batangira uwo mushinga ku mugaragaro hari ikindi kibazo wari ufite mbere y'uko tujya ku wundi mu uteza amatwi radiyo y'ijwi rya Amerika
aya kurikije bigiye birahagije amaze kubona kontakiti we ntibisigaye umuntu nayasize ntabe mubaza
ye urakoze cyane rero Bwana Muvunyi ukomeze kugira umunsi mwiza
namwe
ye nuko rero Bwana Eric warukimbwira uti twabyize neza twasanze nta kibazo gihari kuko amazi dukoresha n'ubundi asubira mu butaka ibyo nanone bitumye ngira ikindi kibazo cyo gutekereza ku mazi ubu ku busharire bw'amazi harya buriya amazi yo mu kuzimu yose aba nta kibazo afite abafite hari n'iminyunyu imwe nta ngaruka ashobora kugira ku myaka ku buryo imyaka ivuye muri ayo mazi cyangwa se ibindi bintu bijyanye n'ubutabire bwo muri ayo mazi bibe byagira ingaruka ku musaruro cyangwa ku buzima bw'umuntu
aho twarabitekereje ndetse twarabishyizeho mu bikorwa hari hahandi nakubwiye ko ikigega cya kigega gihuza abantu 30 nakubwiye ko gifite inzira ebyiri iya mbere n'irigasiyo ni ukuvuga ngo ni hahandi duhuriza abantu n'abantu 30 kuvuga ngo y'amazi agiye mu kigega tubanza gupima ese y'amazi koko afite umuntu ese afite ubundi burwayi runaka hari uburyo bwo kuyapima mbere na mbere dore ko kubayohereza mu mirima y'abaturage ushobora kuyohereza akagenda arimo umunyu agatwika imyaka aho kugira ngo ukemure ikibazo ukagira gute ugatinga ikindi kibazo numva rero ahangaha nabi batubone ko y'amazi mbere yuko tuyohereza mu mirima turabanza tukagira gute ukayapima ntukire ko iyo rero tutari twahura nayo yo ko haba hazamo umunyu mu mazi tubona ni meza cyane ndetse n'abaturage bayanywa tugiye kwenda tukaba twinjiye mu zindi nshingano tugatanga amazi yo kunywa tugiye kwenda tuyoriyanta mu murima nta n'itiyo n'imwe igaragaza ko umuturage yavomera cyose agenda ajya kuhira
reka twakire bwana Nisabwe Abdul ikaze mu kiganiro muri Sanga
murakoze cyane kubwiza mu radiyo ijwi rya amerika
uherereye he Abdul
tuvugana ndi mu karere ka Nyagatare
ye Nyagatare abonaho hajya hakunda kuva akazuba
ibihe by'impeshyi izuba rikunda kuva kuko aba ari ahantu hose ariko ubusanzwe Nyagatare ntabwo ijya ikunda kuburamo cyane
dore ko muturiye no muvumba nuko rero ni ikibazo n'igitekerezo
ni ikibazo nashakaga kumubaza cyangwa se nanone igitekerezo kuko urabona ubwo buryo buje ni uburyo bwiza kandi bwari bukenewe ariko noneho urabona wa muturage uri hariya mu cyaro ntabwo baba bafite ayo matelefoni y'amasimati ariko hari igitekerezo nashakaga kumugezaho nimba habaho ubukangurambaga akajya amanuka nko mu cyaro cyangwa se akaba yashaka abantu bamuhagarariye bakabishishikariza abaturage kuko ubwo buryo ndumva ari bwiza cyane
urumva se baramutse bashatse abantu nk'abo ngabo waboneka ku buryo wabahagarariraho muri Nyagatare bityo ukabona ishakiye umurimo
kabisa rwose niteguye kuba nakorana n'uwo muvandimwe
bwana Karinganire Nisabwe uramuha akazi
dukeneye n'abakorera sate n'abakozi rwose badufasha kuko ubu ngubu ikintu turiho waracyo kugira ngo icyambere ni uguhindura imyumvire ubundi buri muntu wese ntakabaye hariho na mobilizasiyo umuntu wese yakabaye acyumva ko ari inshingano ze mu guhinga yuhira yakabaye acyumva ariko nane nyumvira umuntu ariko kugenda ashoboka ayo mazi ari n'abatirite ni neza cyane nkagura aho bigurisha ni ibyo byose ariko dushimira imana ko tugenda tubona nka abantu nk'aba bujuru badufasha biteguye kudufasha kandi koko turi kumwe rwose turi kumwe kandi tuzakorana neza
yaravuze ku kintu cy'ubukangurambaga avuga ati nyamara abaturage benshi siko bafite ibisabwa mwari mukwiye kumanuka mugakora igisa n'ubukangurambaga cyane cyane mu byaro bya kure ibyo nabyo ni ibintu muteganya gukora
ni ibintu tuteganya gukora ubu wenda dufite ubushobozi nyine buracyari bukira dufite imashini imwe ariko guhera mu kwezi kwa cyenda tuba dufite imashini igera muri eshanu imashini irahenda imashini isukura yonyine igura miliyoni 118 urumva ni ikintu kiremereye cyane kugira ngo izo mashini wenda mu kwezi kwa cyenda tuba dufite imashini zigera muri eshanu umva rero ko buri karere tukagira indi mashini ubu dufite imwe impamvu yo twahereye Rwamagana tubimuka tujye n'ahandi rwose twiteguye gukorana n'abahinzi kandi neza na mobilizasiyo wenda ni uko impamvu ironshi izaba ku wa gatandatu hari no kumenyesha n'abayobozi ibyo dukora nabo babigira inshingano ubundi ko kuyobora abaturage bagomba kubayobora buhira nkuko biri no mu bigo bagenda bagira. Numva rero nta kibazo rwose icyano zose zizanyuvamo kugira ngo tubashe kwimenyesha abaturage tuzemera kuyinjira mu kambi neza.
Ye, reka twakire bwana Ndayikengurutse Leonidas ku murongo wa telefoni kaze mu kiganiro muri Sanga.
Hello?
Leonidas turakumva? Muraho cyane?
Amahoro neza.
Ye, uherereye he bwana Ndayikengurutse? Ba,
namerereye ni kandi hagu. Ni kandi hagu muri komene Ntega, province Kirundo.
Aho ni mu Burundi. Nuko rero waruhamagaye ushaka kubaza cyangwa gutanga igitekerezo?
Yego mugaka hebwe gukurikirana kuri abantu adafata radio nakurikirana icyo kiganiro.
Ni ukuvuga rero uhamagaye nk'umunywanyi wa muri Isanga ariko mu by'ukuri ntabwo wamenya icyo tuganiraho.
Nari bwa gikabure neza kubera amantene yose nyumva neza arashobora kurika sinakurikirana icyo radio byarimo bicika.
Aho mu Burundi turabizi ko mufite ikibazo cyo kuba imirongo ya FM itacyumvikana. Ibyo byose ndizera ko inzego z'ubutegetsi bw'igihugu n'ijwi rya Amerika bazareba uko bakemura icyo kibazo. Reka nsubire kwa bwana Eric Karinganira warugize uti abayobozi tuzabatumira baze barebe iryo koranabuhanga uko rikora ndetse barebe n'uburyo ryajya muri gahunda zo bashyigikira. Ubundi umuntu yakwibaza ati tuzi ko mu by'ukuri kimwe mu byo Leta y'u Rwanda yitayeho cyangwa se igerageza gukora ni icyo kintu cyo kwihaza mu biribwa, ikintu cyo guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi. Kuba uwo mushinga wanyu uri aho ngaho ariko mu by'ukuri ukavuga uti tuzatumira abayobozi no kuvuga ko batari basanzwe bawuzi ni ikintu badatera inkunga, bihagaze bite umubano wanyu na Leta, mukorana mute mubanye mute?
Umubano wacu na Leta tubanye neza cyane kuko ubundi tutanabanye neza nikaba tunabikorera inahanga
bafasha iki uretse kubabwira iki tubaha uburenganzira bwo gukorera ku butaka bw'u Rwanda twemeye n'uwo mushinga wanyu, ubundi kibafasha mu buryo bufatika kugeza ubu ni iki?
Ikintu cya mbere werekana ibintu ibi byose bizagaragara twabanje kugira amasezerano n'imikorere n'imikoranire, hanyuma rero ubu ngubu tugiye gushyira ibintu masezere ku mugaragaro noneho tubone kwegera inzego z'ubuyobozi ubishimwe cyangwa wenda babinenge ariko ndi ko tuzagera gufatanya twifuza ko tuzafatanya ubu ngubu ntabwo nazi icyo bisobanura kuri iki kuko ubuzima bugiye gutaha bigashyirwa ku mugaragaro n'abayobozi ubwabo bakabigira inshingano zabo
twavuze kubijyanye no gupima amazi tuvuga kubijyanye na metero z'ubujyakuzimu ariko mu by'ukuri ntitwanavuga no butaka kuko hari ikibazo cyo kuba imyaka yabura amazi ariko hakaba n'ubwoko bw'ubutaka cyangwa se imiterere yabwo hari icyo mufasha umuhinzi cyangwa se uburyo uwo mushinga wanyu ushobora kumenya ngo amazi yakenewe angana atya kugira ngo umuhinzi atuhira cyane bikaba igisoryo cyangwa se akamenya imiterere y'ubutaka ku buryo mumuha urugero rufatika ashobora gukoresha kugira ngo yuhire imyaka atayiteje imyuzure
ubundi buri wenda nuko na ya smart water valve isarikiye ku buryo yerekana ingano y'amazi igomba kuriza ayiguriza ku munsi mu cyumweru mu kwezi hanyuma wenda ariko ikibazo ndagifite ese umuhinzi wenda umuhinzi muto ufite hegitari yazuhira kimwe n'ufite hegitari eshanu ntabwo ari icyo tubagezaho twebwe imikiyo inyura ubasha kuhira naho yakurira hegitari icumi biramureba uburenganzira bwe hanyuma wenda uburyo twuhiza ntabwo bwatota ubutaka nk'imvura iriya zira za zinka uko ubibona biba bimeze nk'imvura iyo bibonye ku butaka bufite n'amazi agenda mu bihingwa nta apeti wenda nini ishobora kugufata imyaka ngo ihungabane cyangwa ngo amazi ameneke wenda nk'uko bajya batanze kuhiza moteri zisanzwe n'uburyo bw'ubuhanga umuntu yuhira akuhira akoresheje amazi ameneka
nk'imvura
nta kibazo rero byateza
ye ku murongo wa telefoni reka twakire bwana Nzohayimana Eric ikaze mu kiganiro muri sanga
ndabaramukije cyane
yego bwana Nzohayimana amahoro cyane
ubu tuvugana byemagaze mu kirundo muri komine bugabira ku mutumba wa ruhehe niwo magaze romperere kabisa
aho ni mu majyaruguru y'uburundi ngira ngo cyangwa mu majyaruguru
y'uburundi ni ukuvuga yuko ku mupaka w'u rwanda n'uburundi
ye aho bimeze bite aho mu kirundo bwana Nzohayimana
nashaka kubaza umugenzi wa yitwa Eric mbenone iryo koranabuhanga mu telefoni rikunda gutyo
oya icyo kibazo ntabwo nanjye ntabwo nyumvise sa nk'utomora neza ikibazo cyawe
najyaga kubaza ati ubwo buhinga bwo gukoresha iyo tekinoloji kugira amazi ashobore kuvomera imirima cyangwa kuhira ikunda gutyo ko muri afurika itamenyerewe cyane cyane muri ibi bihugu biraga bigari
ibyo bintu ari kubanza yabisobanuye kuva kare cyakora singiye kumusubiriza kuko arahibereye have mureke akwisubirize bwana Karinganire sinzi niba wakurikiye icyo kibazo
ntabwo nacyumvise ikibazo afite
nk'ubu Eric uracyahari
ndahari
rwose ndahari kumurongoka ndabumva
nibagiwe ko mwese muri ba Eric ndavuga Nzohayimana yaravuze ati ikibazo ubaza mu by'ukuri ntabwo yabashije kucyumva sa nk'uwongera ukimusubiriremo
nashaka kubaza ati ubwo buhinga ko nzi yuko butamenyerewe muri afurika cyane muri bihugu by'ibiyaga bigari bishobora gukunda gute mu telefone kugira ngo nashaka kubukoresha aherere kudashaka kuhira imyaka yiwe
bwana Karinganire ibyo bintu bitamenyerewe muri afurika murabona ari ibintu byizewe
ngo buriya rero aho ni naho ikibazo kinari kumva ko afurika ari umugabane ngira ngo abantu basuzuguritse bari hasi iyo wenda nyibukije akantu kamwe hari umuntu umwe wenda nashatse kuvuga ngo najya mu bintu birebire umuntu umwe yari amubwiye ati
mureke tuzamuvumba
inga mukazamu bugawota ariko reka reka mvugije yambyuye
reka tuzamuvumbe
ariko ngivyo bintu ngo ubundi ko bimenyerewe iwacu ngivyo bintu ko ubuhanga bwacu ubundi wowe urabijyana ngiyo ngiyo mbese ngo bizaba amajiki ubundi ntibazasiba ubundi ntibazasika ubundi ngo bwose ngo nta kintu bizakumarira ngo utatse bwose wabireka urumva rero numva ubundi tugomba no kumenya akamaro kacu impamvu rero nanjye nemeye kubigaragaho ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye iby'abajije bose mubwize ko ni ikiganiro cyemeye ni amarangamutima ntabwo byoroshye bamwe bakumva ukuntu nta smartphone afite ubundi igihe smartphone iba iki kandi koko bariho umusinzi yakabaye atunze smartphone aba yewe nta kibaye sinareba ndanisaze icya kabiri ese ubundi nduhira imirima yanjye ko nenda kwipfira ariko byose numva rero niyo mpamvu hazamo za mbaraga z'ubuyobozi kumva ko ikigero tugezeho ubundi iyo tutabasha kwihaza mu biribwa byo turi inyuma kugira ngo muri ino minsi yashize hari urugero rw'ibintu byatweretse ko tugomba gukora cyane ndetse tugakora birenze kugira ngo nk'iyi ntambara iri muri sisiteme yatweretse ko ibintu gitukaje urugero kugira ngo ibihumbi bibiri wenda na magana ane sibizi mu banyarwanda icya kabiri umukiriya ugeze abanywa inzoga murabizi aho ni inzoga zije uragera kuri esanse ugasanga iri mu mafaranga menshi ni ukuvuga ni ingaruka y'uko utega ibiva hanze biruta ibisohoka hanze numva rero ntajya kwigisha amapolitika y'ubuhinzi n'iki cyose ariko ni ngombwa ko twese tubyumva tukabyumvamo ibyacu ndetse tugafata tugafatanya ntabwo ari njyewe ntabwo ari byubwizi byonyine ahubwo namwe mukagira gute mukabigiramo uruhare tugafatanya
ngira ngo arakumvise Nzohayimana hariya mu Burundi reka tumwifurize umunsi mwiza twe
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Twambuke tugaruke mu Rwanda twakire Bwana Jean-Claude Ngoboka ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane nk'uko bisanzwe amazina yanjye ni Ngoboka Jean-Claude ni mu Burasirazuba bw'u Rwanda ni mu Karere ka Ngoma mu Murenge wa Gashanda mu Kagari ka Kerwa mu Gitoroma ya mbere aba ndi umukozi w'ikiganiro muri Sanga ku ijwi rya Amerika muri rusange nkunda cyane.
Nuko nuko Bwana Ngoboka wari uhamagaye rero ushaka kuvugana n'umutumirwa ni igitekerezo utanga kuri insanganyamatsiko ni ikibazo ubaza
ni ukuvuga ngo mbere na mbere reka mbanze nshimire umutumirwa by'umwihariko hano mu murenge wa Gashanda haje kugera sinzi nimba yaba ari we wahageze ko yageze mu nteko y'abaturage bereye mu kagari ka Kerwa nkanjye nari mpari ahagera muri gahunda yo kugira ngo bashakishe amazi bashobora kuba bakoresha biturutse mu kuyashakisha mu butaka haje gutanga telefoni za marafone zishobora kuzifashishwa mu kugira ngo ayo mazi abashe kuzamuka muri ubwo butaka ku musozi amazi baje gusobanura mu nteko y'abaturage bavuga ko ayo mazi ashobora kushakishwa ahariho hose ariko yifashishijwe telefoni ngendanwa za smartphone
nibyo yavugaga
icyo gikorwa rero cyaje kuba ariko kugeza ubu abaturage by'umwihariko batuye muri aka karere kamwe mu murenge wa Gashanda bahawe izo telefoni ariko ntabwo babonye kuko ayo mazi azamuka kugeza n'ubu bagifite ikibazo cyo kuvuga ngo ko twahawe telefoni umuntu n'umufatanyabikorwa uvuga ko agiye kudushakira amazi ku misozi itandukanye no ku butaka butandukanye tukaba tutarayabonye byaba bimeze bite uwo munsi barabyishimiye bumva ko ari igikorwa kije kandi kigiye kubagira akamaro nk'abanyarwanda muri rusange aranabyishimira ariko wenda nandukiriyeho gake mvuye hano mu karere ka Ngoma hari utundi duce numvise byakozwe ariko cyo nasaba ku mutumirwa muri rusange abanyarwanda turumva kandi tukumvira igihe tukanakemura ibibazo kare kuko aze ari iterambere ry'abanyarwanda muri rusange ngo biteze imbere kuko ayo mazi azamutse mu karere ka Ngoma cyane cyane ko dore n'ahantu hakunda kuboneka izuba muri rusange byazafasha cyane abaturage bahatuye kugira ngo ntibazahurire ikibazo cy'inzara ko batanze smartphone za marafone kugira ngo zizafashe abo baturage batuye muri ako karere ka Ngoma mu murenge wa Kazo na Gashanda bakabatara bazamuriye amazi baba bateganyiriza iki nk'abaturage batuye hano hasi mu mirenge itandukanye
ye urakoze cyane bwana Ngoboka reka vuba vuba agusubize hari undi muntu dufite ku murongo wa telefone utegereje reka nawe tumwakire mbere yuko agusubiza Eric Nzohayimana ikaze mu kiganiro muri sanga Prito Libere ndayizeye
yego urakoze kumwe aka kaje nariko ndavuga ati ubwo buhinga none ko buri ko butera imbere uyu muhinga yabuvumbuye ategekanye iki ku kubyigisha abandi haba aho mu gihugu iwanyu canke mu bihugu bituranye byo mu karere kuko biboneka ko ubwo buhinga bwa bugezweho cyane na cyane gufasha mu guhangana n'ibihindagurika ry'ibihe rikomeye cyane aho ubu kuvoma kurima umuntu yuhira n'amazi muci arizo byofasha mu gutorera umuti ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe ubu
urakoze cyane ndayizeye reka tugaruke kwa bwana Eric Karinganire dusigaranye iminota ibiri gusa Ngoboka ati ibintu barabikoze hari iwacu bazana iyo miyoboro bazana telefone ariko ntabwo birimo gukunda Libere ati murateganya iki mu minota ibiri gusa bwana Karinganire
murakoze ngeze kuri Jean Claude Ngoboka muri Gasanda ndamushimira ko ari mu mukiriya wacu hanyuma rero icya mbere twari twarabanje gukora twari kugira ngo dutange demonstration cyangwa dutange dukore ronji y'ibintu na mu fisikariza tuzaza ku wa gatandatu kuko tugasanga na sarenge n'imirenge yegeranye wenda usibye ko bitatuzire kumwe akazaba hari ku wa gatandatu akarishya hanyuma ikindi nanone duteganya dufite imirenge yihuta yo gukwirakwizamo amazi hari umurenge wa Kazo na Gashanda hari umurenge wa Jarama hari umurenge wa Kabare muri Kayonza hari umurenge wa Nyamirama wenda Kabare ho twaranapimye dusigaje gucukura amazi ariko Kazo Gashanda Murama na Jarama birihuta cyane mu mirenge tugiye gushyira imbere kugira ngo babone amazi muri uku kwezi twari hanyuma ngarutse ku kibazo cya Eric Ndayizeye w'u Burundi ni ukuri ushaka ubwenge cyangwa ushaka kumenya ibintu amarembo aruguruwe ntabwo ari ibintu biremereye nanjye nabikuye ku bandi na kandi ngomba kubitubwira n'abandi bikazaba uruhererekane tukazasazira mu isi nziza muri Afurika nziza itoshye atajya kwinjira mu cyo muri bibiliya cyateye ku mugezi ni ukuri natwe tukaaho kugera murakoze
ntera imbuto zacyo igihe cyacyo ibibabi byacyo ntibyume bwana Eric Karinganire rero reka ngushimire cyane ko wahaye umwanya ikiganiro muri sanga isaha ni nto cyane ariko nizere ko nitwongera kugukenera uzatwitaba
ndahari rwose
reka nshimire namwe banywanyi b'ikiganiro muri sanga abahamagaye n'abaduteze amatwi mwese nshimire kandi n'abagenzi banjye bamfashije kubagezaho iki kiganiro bwana Chang ku buhanga bw'ibyuma na Jedene Cyubahiro wakiriye telefone zanyu akamfasha no kubagezaho aya majwi kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese
Radio Amerika yabaye Radio, it's the America.